ZambianTunes.com.
It's a voice of you once again. Kelefata, I see you.
Sugar sounds.
Hey, yeah.
Oh, oh, yeah.
Omuchinshi wale mpela. Na chitamu yiko wale mpela. Nalikali kene no mutima. Na musanga eo nalefwaya. Love of my life. My everything. My baby, my number one. My one, I thought you love me. Na mutima wako onse. Kasini poza wenzo ni kondela chabe chuma. I thought you love me. Na mutima wako onse. Kasini poza wenzo ni kondela chabe chuma. Wenzeli Afrika mane. Wenzeli Afrika mane. Wenzeli Afrika mane. Suna ni konde inde. Ndika fika chikondi chimalimbe. Mkazi wabuanji wa mutundu choncho. Muli iwe na sanga mokufirwa. Mami Abanobe bonse balanseka. Pusha kanshi fishi ya kulisha. Inendefuayo kuishiba. Mami
Mami chini baba nikakumbuka. Unani peza ndine doni hapa nina feda.
You've broken my heart.
I never never knew when the gold
did. I thought you love me. Na mutima wako onse. Kasi ni boza wenzo ni kondela chabe chuma. I thought you love me. Na mutima wako onse. Kasi ni boza wenzo ni kondela chabe chuma. Wenzeli Afrika mane. Wenzeli Afrika mane. Wenzeli Afrika mane. Suna ni konde inde.
Nidi block nishino mama love. Nishi kulipe mutendele. Every time Joseph kawele.
Oh na 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 na.
Ine nenzo gani za tisangala polepa. You and me together.
Number one chafe pamabwe. Delila o mama we.
Na ono nga zingati. Na spenda zingati. Johnson ni mapase o Brazilian air. But even to vavuta you don't even care.
I thought you love me. Na mutima wako onse. Kasi ni poza wenzo ni kondela chabe chuma. I thought you love me. Na mutima wako onse. Kasi ni poza wenzo ni kondela chabe chuma.
This is one be a jazzy boy production. Them should know.